les malido ebe ni kewi yimbe la jogi be nawala kunku yudi be mako yottali kajulu fanguri yuroso yoga be jabbi sedade
mi de doggan matti kiji defu nyenne ko kikide mi wado entraînement le dogo dogo dan kungur na sukti do naka fawala sedan to mi wadi ki do traje ko heewi ga handen mi hebi mosala mi samti mi kungur dan nagan gotan tamide gesa watti lasal bamde ne nyalane fa handen mi hunefu wa golle kasin dun hada ka fitana de jamman mi wadi sifa chafaje fu malebe tuba ko fe hunne na fe mi sabbi dun ki samti mi hola kasin jati safar fe wata kungur dan anaw kan ana buri dub jeegon handen
depuis 6 ans
nawala kunku yu ñew mbawdo hebde kala duubi wala hen no holitiri dunke en kabar mudu e wi docteur kani banassise o rheumatologue bamako do sabuji nawala kunku na kewi o memi hala hono jogorade ka do nawala
malde do
nawol kunku ana tiidi sanne sabi a lonkan e tieci ma fu homa fu kunku ana wa nawde dum ga ko buri hewde mudum fu kunku na woro ana hebe sabe so neddo ana immini bamde dongal ku buri semme mudum du ana nato sabe neddo kunku sokito tegal mudum yimbe jottobe ko yaata ernaaji nay mako yewi nokku gota imagi pere an wayde cecci nawoji
maximum 2 heures c'est suffisant
bangal ledde balebe won safariji mbawdi bunude dum wi kambe itobe ledde be ima daraji kewdi na gondi wadade yalla sakade nawala kunku kadana docteur tumani jekiti o ito ledde balebe
automedication je conseille
mi yami rafe goto nyawna hore mudum sabi asa yuma sella de cafaje ana sawra kunku nawur watti fu be hinde tebe nodde mi wadi safara kaldan gami samte soni awari to tan sa heppe sanne mide wa nyawnde ma ga yogabe nyongo mudum ana juuta sanne mide wa nyawnde yogabe bamde leru wotru nyaade balde debbe e joy ma leppi didi mide wa nyawnde si neddo fu bamde du pamarde fartode neye sabi men o hokka sifa chafaje ko heewi hono misali ne banji wujetedi leddeji lotedi e poddeji nanan mudum
o mar fait partie ces trois médicaments la
so bangal ledde balebe ha ko e ko nan mudum no torte unude nawalaka leddo tuba ku e kay safari ji lulirde antalgique dunke en chalal be holti nafakaaji wadde analyse ngaji fadde fuddude sawrugul yalla haddi satere nawalaka kedana docteur kani banassise rheumatologue bamako do
on peut les soigner
me wa nyawnde ganna wala na tawira fu nawado ana haane accide nyawne no muira watti fu so yimbe wetti nga me jewan hono nawala on sifiri tofon mi wona ara joji e siganere nanal mudum sugabe jokolbe fu yotti do do konkurum nawata mi wona siganere e mudum so mobe mi wada ndu ara dum dum ko natto sabe menedma anta hono ma han nyawndere jom so ni mi wadi di metilkin be winna jom ordonnance am ak chafaaje hono parstamol ko wawta kuncide nawal on li watti goto tegal mudum me jokkina nyawngo jom yaade
dum ka entelal hol tivide nawal kunku dawa hebudi goto fuf wana suka wana mawdo ka yimbe le boyo bana joodi hono gollobe machine ngaji ma donno mubulaji goni budde fuf yidude e kado nawal kunku